And I bless a lot for the yacht and souls in the world, you know. Please tie it up. Alongside guardian angel. Mungu kitaka kubariki.
Mungu kitaka kubariki. Hachukui ruhusa kwa yeyote yule. Anabariki. Ampenda na atakae.
Mungu kitaka kubariki. Hachukui ruhusa kwa yeyote yule. Anabariki. Ampenda na atakae.
Hata tizwi na mazingira. Wala historia yako ya nyuma uliyopitia wewe.
Chompendeza machoni pake ili utukufu umrudie mwenyewe.
Mungu atafanya kile kinachompendeza machoni pake ili utukufu umrudie mwenyewe.